Olunaku olweggulo Abaganda ne Uganda yonna okwetaba misinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ng'aweza emyaka 70 egy'obukulu era nga wano abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bavuddeyo ne bongera okusaba Katonda okuwangaza Ssaabasajja Kabaka emyaka emirala mingi ddala. Kakati nno bo abakulembeze nga bakulembeddwamu Sheikh Ssengonzi ngono nno his prime kadhi wa Wakiso. Sheikh Kassim Ssengonzi ategeezezza nti omulimu ogw'ettendo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda gwakola ogw'okulwanyisa ekirwadde kya mukenenya mulimu gw'ettendo ddala, bw'atyo n'asaba Katonda okwongera ate okumuwa obuwangaazi.
Kwebaza okuwangaza Kabaka waffe Muwenda Mutebi okuweza emyaka 71 kusaba ayi Katonda waffe omwongere emyaka n'emyaka ne luno olutalo lwalimu olw'okulwanyisa akawaka ka siriimu, ayi Katonda teeka omukisa mukyo otuwonye endwadde ezi n'endwadde endala zonna ezitalina ddagala. Katonda waffe ow'ekisa gw'owonya naye ffenna abali wano emmeeme yaffe ey'emu tusalira Ssaabasajja Kabaka ne Nnaabagereka ne Katikkiro ne baministansi bonna abalungi jali Katonda taata Kabaka waffe eri abo bonna abatamwagaliza kuwangaza abatamwagaliza mirembe bonna bakutaasira bw'anaabeera obulungi Kabaka waffe naffe tujja kubeera bulungi.
Ye omwami wa Kabaka w'Omuluka gwa Kisimbiri Ssaalongo Kabanda Dennis nga yakulembeddemu enteekateeka y'emisinde yebasizza olw'enteekateeka eno obwakabaka wa Buganda gye buleese nga bukulembeddwamu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, agamba nti nabo bagenda kutwala omulimu guno mu maaso nga bongera okutambula amatendekero ag'enjawulo okusomesa abaana b'eggwanga ku kirwadde kino ekya mukenenya ne butya bayinza okukyewalamu olwo nno gubeere mu muli ogunaakimalawo bwobuli olunatuukira mu mwaka 2013.
Twebaza Katonda olw'emyaka gya baffe 71 egy'ekitiibwa era tutaddemu amaanyi g'amaanyi nnyo atusimbudde okwongera okulwanyisa akawuka ka mukenenya era tugenda kutandika kakati tetugenda okugendako mu masendekero gaffe gonna amasomero agatwetoolodde amalwaliro makampuni tugende nga tubunyisa enjiri ya baffe Ssaabasajja Kabaka okulaba nti akawuka ka mukenenya tukalinnyira ddala ku nfeete. Omwaka ogujja tutegese tufunye omuti omuvujjirizi atuwadde ekyapa weekiri wano ng'Omuluka Kisimbiri gwe tugenda okuwakanira tugenda kwongeramu ebisoko by'amaanyi nnyo nga tukuza amazaalibwa ga baffe Ssaabasajja Kabaka. Tuli wamu Ssaabasajja Kabaka awangaale.